I just want to draw your attention to two announcements. In the bulletin, there's an insert for Lenten services. Tonight, there's a meeting at the First Christian Reformed, which is the church that Jeff Dresselhaus and Chris Guytenbeek grew up in. So that's their fame and their status. But if you would like to go, we just want to encourage you. There's five churches that are coming together for evening services. And I just encourage you to look at the directions in your bulletin for how to get there. Also, for those of you that are involved with Dudu Keshwa and the Performing Arts Group, Dudu's asked if you could meet at 12:15 right after the service next door for your practice instead of later. Reuben and Chaka, would you come? I'll introduce Reuben Kinyama in just a moment, but Chaka is from Burnaby, and somehow Jean-Marie knows him, I don't know how, but because Reuben has good English, but better Swahili, and French is in between, he was thrilled to find out that there's somebody in Burnaby who can translate from Swahili to English. So Chaka, we want to thank you for coming this morning, and being with us and helping us in this way. I want to also say, though, that after the service, if you want to visit with Reuben, he does have very good English. It's just difficult to translate in your brain while you're trying to preach. So, well, it is a privilege to have Reuben with us for these weeks. He's been here for about 4 weeks now, and it looks like another two. He's going to extend his stay just a little bit so he can be here when the laser surgery happens for David. And Reuben is one of five pastors at the church in Bujumbura, Burundi, where we often hear reports through Ray Bale, the pastor from Vernon that has moved there, and also from Barney Coombs when he travels there. Fred Harris has been there in the past. Leonard Ferguson has been there. I think Anna Marie was there. Is that right, Anna Marie? All right. Ree was there for a time. I was there once for a visit. And it's part of our Salt and Light family of churches, and it's a privilege to have Reuben here with us. Reuben is originally from the Congo, and at one point he went to Bible school at the school started by the church in Bujumbura, and then they asked him to stay on and teach in that school for a while. Following that, they sent him back to the Congo to plant a church, and after several years of that, there was disruption because of the war. And his family had to flee. They wound up in a refugee camp in Rwanda. And a pastor was walking through and said, "I know you. I've heard you speak before." And took them out and took them to Burundi, where he worked for a while and then became one of the pastors at this church. We've heard some of your miracles, some of your stories. And I hope that in your sermon, I've told him our theme on prayer and the Lord's Prayer. But please, Reuben, take your freedom. Whatever God gives you, add to it and tell us what God is doing in Burundi at the same time. And don't worry about the clock. You're on African time today. Now, that means a 3-hour sermon, right? No. About an hour. We have to go. There is a lunch after the service this morning downstairs, and we hope that all of you can stay for that. If you're here as a visitor, it's free. And let's just pray for Reuben. Father, we do thank you for bringing Reuben and David all this way. Lord, we thank you for what he's been able to impart to the Vernon Church, the Winnipeg Church, the Langley Church already. Thank you for what he's imparting to myself and my family as he's in my home. Lord, we just thank you for the friendship that we have around the world in Christ Jesus, that you have told us that if we leave everything to follow you, that you would give us 100 times as much of homes and brothers and sisters, fields, and with it will come persecution, and in the end, eternal life. Lord, we have found this so. Around the world, we have hundreds of Christian friends, brothers and sisters. Whenever we meet, Lord, we realize that we're of the same Spirit, of the same Lord. And we thank you, Lord, that you are the head of the church. May you make your name famous this morning through Reuben. May you speak your word to us this morning. May you open our hearts and our minds to receive, Lord. Father, would you wake us up if we've been tired from the wedding yesterday? Would you give us your energy, give us your strength to hear what you want to say to our church? Lord, we don't believe that Reuben is here just because of an eye surgery for David. We believe, Lord, that your hand has been in this. We believe that for such a time as this, that you have brought into our church. And we ask, Lord, that you would impart to us all that you want to speak from this nation in Burundi and from what you're doing there. Bless us this morning. Give us your word. Thank you for Chukka, Lord. Let him be able to translate. In Jesus' name, amen.
Neno la kwanza namshukuru Mungu sana kwa hapa siku ya leo.
First of all, I thank God to be here this morning.
Ilikuwa ndoto za zamani.
It was a dream before.
Lakini Mungu ameitimiza.
But the Lord has accomplished it.
Mungu wetu asifiwe.
And praise be to God.
Ninamshukuru Mungu kwa kunifungulia milango kutembelea makanisa hapa katika nchi ya Canada.
I thank God to open the door for me to visit the church here in Canada.
Kitu ambacho kiligusa moyo wangu kwa makanisa yote ambayo nalitembelea.
And the things that touched my heart where I visited.
Nilikutana yale makanisa yote yana umoja kama vile familia.
I met all the churches had unity as one family.
Niliona wakati natoka wanabakia ndani ya kanisa wanasimama wanazungumuza wanasalimiana wanachangia chakula ikagusa moyo wangu sana nikasema kweli hii ni sura nzuri ya kanisa.
And when the service come to the end, I saw people hang around greeting each other, thankful together, and that things touched my heart.
Na hapa niliona ni vile.
And I saw it here.
Mungu wetu asifiwe sana.
Praise to God.
Sasa ninaiona mzuri mlifanya vizuri kuiweka mbele yangu.
And I can see the watch before me.
Nitaifuata.
I'm trying to follow it.
Msiogope sitafanya hizo saa tatu walisema.
Don't worry, I'm not going to take 3 hours.
Nilikuwa nimekwisha kupana salamu kutoka Bujumbura.
I have already give you the greeting from Bujumbura.
Lakini nawaletea salamu zingine kutoka sehemu za huko Winnipeg. And Venon na huko Langley ambahali ambapo nilikuwa.
Once again I bring greetings from Winnipeg where he was.
Kweli ilikuwa baraka za ajabu.
And it was a blessing.
Mungu wetu asifiwe sana.
And glory be to God.
Moyo wangu unaendelea kushangilia kuwa hapa.
I continue to be happy to be here.
Nashukuru kwa maombi yenu.
I thank for your prayers.
Na Mungu amejidhihirisha kabisa katika operation ya mtoto ile siku.
And I can see it when my son got the surgery.
Mungu awabariki kwa maombi yenu.
May God bless you for your prayer.
Nimeshangazwa sana na namna yeye anaanza kujua Kiingereza haraka haraka kunishinda.
And I can wonder how he knows already English more than me.
Anaanza kutunga na nyimbo ndani ya Kiingereza.
Even he can create songs in English.
Niliwahi kumuuliza zamani katika watoto wangu, niko na watoto 7.
I have 7 children and once I asked to him.
Niliwauliza wote lakini na yeye nikamuuliza.
I asked all my children but especially I asked my son.
Wakati utakuwa mtu mkubwa utafanya kazi gani?
When you be grown up, what kind of job are you going to do?
Akasema nitakuwa evangelist.
And he said I want to be an evangelist.
Hapo hapo nikampatia jina la mwinjilisti katika lugha ya Kiswahili.
And at the same time I gave him the name of an evangelist in Swahili.
Njoo jina lake mwinjilisti David.
And his name is an evangelist in Swahili.
Ninashukuru Mungu kuona Mungu anaanza kumtumia.
And I thank God because God has started using him.
Mungu asifiwe sana.
Glory be to God.
Amen.
Amen.
Sasa bila kwenda katika mambo mbalimbali.
Before going to other things.
Ninakwenda kusoma nafasi tatu mfululizo.
And we're going to read at 3 places at once.
Na moja kwa moja tutaingia katika neno la Mungu.
And we're going to go straight to the word of God.
Na Roho Mtakatifu akitupeleka kuleta ushuhuda mbalimbali kwa mambo ambayo anayatenda katika maisha yetu au katika makanisa yetu.
And if the Holy Spirit is going to allow us to give testimony from our churches.
Tutazigusia pole pole.
We touch on them.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kama unayo Biblia yako basi ifungue haraka katika kitabu cha Mathayo.
If you have your Bible, turn in the book of Matthew.
Ile sura yake ya 6.
Matthew chapter 6.
Mlango wake wa 9 hadi 13. 6 Injili ya Mathayo, tutasoma nafasi 3 mfululizo.
Matthew chapter 6.
Sita, tisa, hadi kuminatatu.
Verse 6 until 13.
Tuanze tisa, hadi kuminatatu.
Sorry, from 9. Matthew chapter 6, verse 9 until 13.
Soma kwa Kiingereza
ilo. I'm not reading in English. This, then, is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen.
Tusome tena katika Injili ya Yohana.
Also, we're going to read in the Gospel of John.
Yohana ile sura yake 21.
Chapter 21st chapter.
Yohana 21.
Chapter 21.
Tuanze ule mlango wa 4 hadi wa 9.
From verse 4.
Soma kama umekwisha kupata ndugu. Mlango wa 4 hadi ule wa
the Gospel
wa 9.
Yeah. From verse 4, 21 and 6. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side on the boat, and you will find some." When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui unaweza kuendelea ufikishe mstari wa 9.
Let's go on up to verse 9, this 7. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciple followed in the boat toward the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread.
Amen. Mwanaume mmoja walimuuliza siku moja, eti je, unajua kusoma na kuandika?
One upon the time, a man was asked a question, "Do you know how to write and to read?"
Ule mwanaume akasema sijue, lakini bibi yangu anajua kusoma na kuandika.
And he said, I don't know, but my wife knows.
Wakasema basi Biblia hiyo unaijua?
And they asked, "Do you know the Bible?"
Akasema ndio, Biblia naijua tangu kikaratasi cha kwanza hata kile cha mwisho.
And he said, "Yes, from the beginning up to the end of the Bible, I know."
Wakasema basi tueleze, unapenda kitabu gani katika Biblia?
And he was asked, "What Bible do you love in the Bible? What book do you love in the Bible?"
Napenda kitabu cha Mizali sana.
And he said, I like so much the book of Proverbs.
Sasa basi tuambie mizali moja ambayo unajua.
And he was asked to say one proverb that he know.
Wakamuuliza tuambie mizali moja unajua.
And he was asked to say one of the proverb of the
proverb. Akasema mizali mimi najua ni ya ule Msamaria mwema.
And he said, "The stories that I know, it's about the good Samaritan."
Wakasema je, hiyo iko katika kitabu cha Mizali?
And he was asked, "Is that in the book of Proverbs?"
Sasa ndio mwache tu niwaeleze.
And said, "Yes, listen to me, I'm going to tell you."
Asema mtu mmoja alikuwa anateremka kutoka Yerusalemu yuko anaenda Yeriko.
And one man was going down from Jericho to
Jerusalem.
To Jerusalem.
Alipofika njiani akakutana na baba andiba akampiga akamnyang'anya vyote alikuwa navyo.
And when on the road he met the
baba andiba,
the bandit, the gangman, they beat him.
Wakamnyang'anya vyote vyake alikuwa navyo.
And they took everything from him.
Wakamwacha nalala pale.
And they left him laying down.
Aseme punde kidogo.
And a moment, sort.
Akakuja yule Ethiopia, yule mwanamke Ethiopia.
And there was an Ethiopian woman who came.
Aseme akamkutana pale alipigwa na lala chini.
And the Ethiopian met the man beaten, laying down.
Akamtia ndani ya gari lake.
And the Ethiopian woman took the man and put him in his car.
Ase wakati gari lilikuwa linatembea njiani.
And then when the car was moving,
yule mtu mwenye alipigwa.
And the man was beaten.
Kwa sababu ya kurukaruka kwa gari.
Because of the car was bumping.
Nywele zake zikabana kwenye mti.
And his hair was hanging on the tree.
Akabakia pale yeye akaendelea.
And he was left, and then the car went on.
Aseme akabakia pale siku 40.
And he stayed here for 40 days.
Aseme bibi yake Delila alikuwa anaenda namtafuta na iko na chuma ya mkononi.
And her wife Delila was looking for her with one iron in his hand.
Akakutana na angikwa pale kwenye mti njoni baki yake.
And he met him hanged on the tree.
Akakata nywele alafu bwana yake akashuka.
And then he cut the hairs, and then the man fell down.
Akaenda naye mpaka Yerusalemu.
And she took the man up to Jerusalem.
Wakati alikuwa anatembea na bibi yake,
and when he was going with
mwanamke mwasema alikuwa kumadirisha akawaona.
And the other woman was in the window, she saw them.
Akabachekeleza, angalia vile kale kana kama kiko kanatembea.
And she was laughing at them, look how they are walking.
Yule mwanaume akasema huyo mwanamke mumshushe mumteremushe kwa hiyo madirisha kwa sababu yuko ananicheka.
And then the man said, you take down that woman and bring her down because she's laughing at me.
Sasa yule mwanamke wakamporomosha akapasuka.
And that woman was brought down and then she was broken.
Aseme mvua ikanyesha usiku 40 na mchana 40.
And then it rains for 40 days.
Aseme sasa huyo mwanamke siku ya ufufuo atakuwa wa nani?
And then the question was, at the resurrection day, that woman will be for whom?
Wakamwambia Biblia njoro hiyo yote na hiyo najua.
And then he said, yes, that's you know all the Bible?
Alikuwa anachanganya mambo.
So he was mixing stories.
Lakini naamini sisi ambao tunaketi hapa,
but I believe for us who are sitting here,
kuna kitu ambacho Yesu alifanya katika maisha yetu.
There is something the Lord has done for us.
Na ndio maana tunakwenda kuzungumza neno la Mungu.
That's why we're going to talk about God's word.
Na naamini Mungu anakuja mwenyewe kupitia neno lake.
And I believe God is coming through his word.
Tuliwakuta mkijifunza maombi ambayo Yesu alifundisha wanafunzi wake.
I met you studying the prayer God taught his disciples.
Na iligusa moyo wangu.
And it touched my heart.
Kama kawaida yangu nikaona siwezi kwenda mbali ya somo ambalo kanisa linalo.
As usual, I will not go far from the lesson you are being studying.
Na ndio maana leo napenda tuzungumuze juu ya huyu mstari unasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni.
That's why I want you to study, let your will be done on the earth, on the heaven as it is, and on heaven as it is on earth.
Kufanya mapenzi ya Mungu inakubidi kwanza kujua mapenzi ya Mungu.
To do the will of God, you have first to know the will of God.
Na mapenzi ya Mungu yanalala katika neno lake.
And the will of God, it is laying in his words.
Kujua neno lake.
To know his word.
Na kuamini neno lake.
And to believe his word.
Hapo ndipo kujua mapenzi yake.
That's where there is his will.
Tulitembelea hapa katika Mama Gazeta hapa Vancouver.
We walked in different stores here in Vancouver.
Ukiuza kitu kokote,
if you buy something, anything,
unakutana wanatia na kikaratasi pale chenye kinakueleza matumizi ya kile kitu ambacho unauza.
We found a small paper telling you about the product you bought.
Ukitaka kufungua, gusa hapa. Ukitaka kuitumia, gusa hapa.
If you want to open, touch this. You want to close, touch here.
Mungu naye alipomuumba mwanadamu,
and when God created the man,
aliandika naye kwa kitabu.
He wrote the book.
Akaiweka pale.
And he put the book there.
Vitu vyote viko hapa.
Everything is in the book.
Mapenzi yake Mungu yanalala hapa.
His will is in his word.
Hili neno ndio liliumba hivi vyote tunaona.
The word created everything that you can see.
Yesu akawaambia, mkitaka kuomba mkwe mnasema Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe.
And Jesus told them, if you want to pray, he said, our God in heaven, let your name be praised.
Mungu ni muumbaji.
God is the creator.
Lakini sisi ni viumbe.
And we are his creature.
Ukiangalia viumbe vinaweza kufundisha jinsi ya kumtukuza Mungu.
If you see the creatures, they can teach you how to praise God.
Mimi nashangazwa kana vimoja.
Sometimes I'm amazed.
Miti haisemi, haina lugha.
The trees, they don't have any words, they can't speak.
lakini najua kumtukuza Mungu.
But they know how to praise God.
Inachomokaka tu mulongo,
as it comes from the earth,
inainua mikono.
And then you want to lift up the hands.
Miaka yote.
All the years.
Neje ikue isikue.
Even if there is snow or not,
mvua inyeshe isinyeshe,
or it rains or not,
miti inaendelea kumtukuza yule aliye.
The trees continue to praise God.
Haishushe mikono hata mara
moja. They can't bring the hand down.
Bundege habulimaki.
The birds can't. They don't have any farm.
Lakini kalala mkaka asubuhi na mapema.
But the bird does in the morning.
Kanajua tu kitu moja.
And he knows one thing.
Kumtukuza Mungu.
To praise God.
Aseme kuko sandege zinatembeaka katika mji ziko zinachekelea wenye hawana imani.
Sometimes the birds, when they are flying, they laugh at people who doesn't have any faith.
Angalia hapo wenyewe waliumbwa kumfano wa Mungu.
See those who was created in the image of God.
Namna gani wamesumbuliwa na masumbufu bila imani, wamepoteza imani.
They have problem, but they have lost their faith.
Sasa niangalie mimi mwenyewe sina hata shamba lakini ninaishi kwa sababu ya kumsifu Mungu.
Why can't you look at me? I don't have any farm, but I praise God.
Kana la mkaka mchicha yake asubuhi kanaimba.
The bird, when it rests from his net and he starts singing in the morning,
nakutukuza Mungu.
I praise you, God.
Hakuna Mungu kama wewe.
There's no God like you.
Unanijua, unanielewa maisha yangu yote.
You know me, you believe me, you know all my life.
Uinuliwe kwa sababu unajua chochote ulichoniandalia leo.
I lift you up because you know everything that is going on.
Mungu akisikia hizo sifa kutoka kinywani mwa ndege.
And when God can hear that word coming from the bird, from the mouth of the bird,
anakusukuma wewe kumwanga mchele moja nje yenye haukuwa unahitaji.
Then he leads you to pour out the rice, something that you didn't want, you don't want.
Na ndege inakuja inakula.
And then the bird will come and take that rice.
Inashiba.
And to be satisfied. And it will praise God.
Sitaendelea katika mambo ya kumtukuza Mungu.
I'm not going on topic about praising God.
Lakini nataka twende moja kwa moja kwa somo letu.
And I want that to go straight to the word.
Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni.
Your will be done on the earth as it is in heaven.
Hicho ndicho kilichomleta Yesu kutoka mbinguni kuacha utukufu na fahari.
That what brought Jesus here down from heaven.
Akavua ule utukufu wote.
And he lived all his glory.
Lengo ilikuwa ni kutimiza mapenzi yake.
The purpose was to accomplish the word of God.
Mungu mzima akavumilia miezi 9 kuwa katika tumbo la mtoto mwanamke.
God accepted to stay in the womb of woman for 9 months.
Mungu mzima akavumilia miaka ya kutosha kuvaa mwili, kutembea, kuwa na masumbufu, kuchoka na kulala nje kwa sababu ya atimize mapenzi ya Mungu.
God accepted to take the body, he accepted to suffer in order to save you.
Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu.
If you read the book of Yona, of John,
tangu sura ya kwanza hadi 21.
From the beginning up to 21st.
Unakutana tu mfululizo wa mambo makuu ambayo Yesu alikuwa anafanya ya kumletea Mungu utukufu.
And you will see the many things that Jesus was doing to bring glory to God.
Kwa sura ya kwanza anaitwa kwamba yeye ndiye neno.
At the beginning he's called that he is the word.
Na neno hilo lilivaa mwili.
And the word was clothed with body.
Likakuja katika walio wake.
And he came to his own.
Na wote waliomwamini huyo neno.
And whoever believed that word.
Aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu.
He gives them power to be called the son of God.
Una bahati kwa sababu unaketi hapa uliamini siku moja neno lake Mungu.
You are happy because you are here, you believe in the word of God.
Huwezi kumtenganisha Mungu na neno lake.
You can't separate God from his word.
Mungu mzima analala ndani ya kila alichokisema.
God is laying with the word he said.
Na yeye ndio yuko na neno la mwisho kwa maisha yako.
And he has the last word to your life.
Ni miaka ya kutosha nimeitwa kumtumikia Mungu.
I have been called to serve the Lord for so many.
Lakini hiyo miaka yote.
But for all those years.
Nilikutana Mungu.
I met God.
Ni mwaminifu kwa kila alichokisema.
He is faithful to everything he has said.
Na shetani ni mwongo.
And Satan is a liar.
Kila wakati.
Always.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory be to God.
Kama tumefurahishwa na neno hilo.
If you are happy with the word.
Salimu kwanza utukufu wa Mungu kwa kuinua mkono wake.
You lift your hand and wave to the Lord.
Hallelujah.
Amen.
Kwa sura ya pili.
In the second chapter.
Hapo hapo katika Injili ya Yohana.
In the Gospel of John.
Yesu analikuwa kwenye harusi.
Jesus was invited to the wedding.
Kama vile tuliona jana.
As the one we saw yesterday.
Wakachanganyikiwa vitu vikabaishia kwenye harusi hiyo.
And people were confused, everything was gone.
Yesu kwa sababu alikuwa pale.
And because Jesus was there.
Akafanya muujiza wa kwanza.
He did a first miracle.
Kama umemwalika Yesu katika maisha yako.
If you have invited Jesus in your life.
Yawezekana ulishaona miujiza mingi.
It's possible you have seen so many miracles.
Lakini ukimwalika katika neno lake.
But if you invite him in his word.
Ana lengo la kukufanyia muujiza wa kwanza ambao utakuwa top katika miujiza yote alikufanyia maisha.
He has the purpose to do one more miracle for you that will be great in your life.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kwa sura ya 3.
The chapter 3.
Mwanaume mmoja akamsogelea jina lake Nikodemu.
A man called Nicodemus came to Jesus.
Yesu akamwambia nakubidhi kuzaliwa mara ya pili.
And Jesus told him you have to be born again.
Akachanganyikiwa sema namna gani?
And he was confused. How come?
Yesu akamwambia.
And Jesus told him.
Wasiozaliwa mara ya pili.
If you are not born again.
Hauwezi kuona ufalme wa Mungu.
You can't see the kingdom of God.
Sababu wale waliozaliwa mara moja tu.
Because those who was born once.
Watakufa mara mbili.
They will die twice.
Lakini wale wenyewe walizaliwa mara mbili.
But those who are born twice.
Hawata kufa na ile kufa itakuwa ni kusinzia.
They will not die. Even the second death will be like sleeping.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sura ya 4.
And for the fourth chapter.
Hapo ndio alisema neno liligusa moyo wangu.
And there Jesus told something that touched my heart.
Alikutana na mwanamke msamaria mwenye dhambi mzinifu kahaba.
He met a Samaritan woman who was a prostitute.
Kwa sababu Yesu aliletwa na kuwaleta hao pia katika ufalme.
Because Jesus was sent also to bring those in.
Katika kuzungumza ilibadilisha maneno yake mpaka akaokoka.
And with the dialogue there was a great change in the life of that woman.
Wanafunzi wake walipokuja wakamwambia mwalimu kuja ule chakula.
And when his followers came they told Jesus come then eat some food.
Kwa sura ya 4 mstari wa 34.
And chapter 4 and 34.
Yesu akawaambia ninacho chakula kingine mie.
And Jesus told them I have another food.
Na chakula changu ni kuyatenda mapenzi ya Mungu hata nimalize kazi yake.
And my food is to do the will of God.
Na kumaliza kazi yake.
And finish his work.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kwa sura ya 5.
And chapter 5.
Anakutana mgonjwa mwenye alikuwa miaka 38.
He met someone who was sick for 38 years.
38.
38 years.
Akamwambia unataka kupona?
And Jesus asked, "You want to be healed?"
Akaenda mbali akasema sina mtu.
And he said, "I don't have anyone."
Yesu akamwambia unataka kupona?
Jesus told him, "You want to be healed?"
Akasema mimi sina mtu.
And he replied, "I don't
kuko
have anyone."
Kuko alikuwa anazoea.
There is one who was used.
Lakini
but
kama Yesu anakuja,
when Jesus comes,
kwa sababu yeye habadilike,
because he never changes.
Vile alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo na ni vile atadumu milele.
The way he was yesterday, today and forever.
Akamfanyia kitu kipya.
He will do something new.
Ambacho walikuwa hawajawahi kuona hapo.
That they have never seen.
Kwa sura ya 6.
And chapter 6.
Yesu anawalisha watu 5,000.
Jesus is going to feed 5,000 people.
Kwa samaki wawili tu na tunavyo mikate 5.
For 2 fish and 5 bread.
Sikiliza usizarau chenye uko nacho.
Don't neglect the things you have.
Kwa sababu Mungu anaweza kutumia hicho kwa kufanya maajabu.
Because God is going to use what you have to do great things.
Kwa sababu kama unasimama katika mapenzi ya Mungu.
If you stand in the will of God.
Chochote ulicho nacho.
Anything that you have.
Na gisi wewe ulivyo.
And the way you are.
Mungu anaweza kukutumia.
God is going to use you.
Kwa kufanya maajabu.
To do great things.
Kwa sura ya 7 nasema.
And chapter 7.
Anaita tu wenye kiu.
And he calls those who are thirsty.
Asema wale wananiamini.
Those who believe.
Mito ya uzima itabubujika ndani yao.
The spring for life will come from them.
Kwa sura ya 8.
And chapter 8.
Wanamletea mwanamke mzinifu.
They brought another wife was
alikuwa mzinifu.
Unfaithful, was a prostitute.
Alikuwa anafanya dhambi ya uzinifu.
He was sinning, he was an adult.
Akaletwa na wanaume wana majiwa sema huyu tunamkamata yuko anafanya
dhambi. He was accused that he was caught with another man.
Najiulizaka kwa sababu kwa nini walimleta yeye pekee? Kwa mtu anaweza fanya uzinifu yeye pekee?
And sometimes I ask my why they brought the woman herself. They didn't bring the man.
Alafu Yesu akashuka chini akaandika.
And then Jesus was writing down.
Kisha akasema akamwambia mwenye hayafanya dhambi.
And said whoever never sin.
Asema mtupie jiwe.
Be the first to throw.
Kisha akashuka tena akaanza kuandika.
And then he was writing again down.
Hapo kama walifikiri anaanza kuhesabu dhambi zao.
Maybe they thought God was counting their sins.
Wote wakaenda.
All of them they flew away.
Na yule mwanamke yuko pale pekee.
And the wife remained alone there.
Akamwambia.
And she thought to
wale wenyewe walikuwa wanakushtaki wako wapi?
Those accusers of you where are they? Asema wamekwenda. And she says they went. Asema nenda na wewe usifanye dhambi tena. And Jesus said, go but don't sin again. Yesu akasema yeye ni nuru ya ulimwengu. And so that is the light for the world. Yeyote ajaye kwake. For anyone who comes to him. Hawezi kutembea katika giza tena. Will not go in the darkness. Kutimiza mapenzi ya Mungu kwa kwanza. To accomplish the will of God first. Ni kumupa Yesu nafasi katika maisha yako. You have to give a place of your heart to Jesus.
Hallelujah.
Amen.
Sura ya 9.
And chapter 9.
Tunaona muujiza ukitendeka kutoka katika matope.
We see a miracle being done from the dust.
Yesu anakamata matope na pakala kipofu kumacho.
Jesus is going to touch the dust and then going to touch the eyes for a blind person.
Nadhani wenyewe walikuwa wanamuona ni kipofu mbele.
I believe what was seeing was that person blind.
Siku ile wakakutana na baritia na matope juu.
And that is they saw even the dust on his eyes.
Nadhani ilikuwa ni cheko tu.
Maybe they were laughing.
Lakini acha nikwambie.
But let me tell you.
Hata watu wacheke.
Even people will laugh.
Hata watu waseme nini.
Even people will say anything.
Lakini kama ni mapenzi ya Mungu kwa kile unachokifanya.
If it is the will of God for you.
Kitu ambacho kitatoka ndani ya ile matope.
The things that will come out from that dust.
Itamletea Mungu utukufu.
It will bring glory to God.
Yule mtu akapona upofu wake.
That person was healed from his blindness.
Kwa sura ya 10 anasema mimi ni mlango wa kondoo.
And in chapter 10 he says that he is the door for the sheep.
Kwa sura ya 11.
And chapter 11.
Tunaona anakawia kuja.
And Jesus being delayed to come.
Na walimualika.
And he was invited.
Mpaka Lazaro akakufa wakazika.
Until
Lazaro.
Lazaro was there. He was dead.
Akakawia kuja.
He was late to come.
Sikiliza nikwambie.
Listen.
Kama unasimama katika mapenzi ya Mungu.
If you stand in the will of God.
Kukawia kwa Mungu,
though God may be late,
kutimiza kile ulichomuomba,
to accomplish what you have asked for,
haimaanishi kwamba Mungu alikataa na alivitoka ndani.
It doesn't mean that God has refused or he doesn't want.
Saa ambayo Mungu atakuja,
the hour God will come,
atatimiza muujiza wa ajabu ambao haujawahi kuona macho yako hayaona.
He will accomplish a miracle that you have never seen.
Yesu alikuja na kawia.
Jesus came, he was late.
Lakini Lazaro alifufuka.
But Lazarus he was resurrected.
Kwa chochote kile ambacho ulikuwa unaanza kufikiri kwamba alikawia kukitimiza.
To whatever you were expecting and you say that it take longer.
Wewe dumu tu katika mapenzi ya Mungu.
You be still in the will of God.
Sababu Yesu alimwambia Martha.
Because Jesus told Martha.
Ukiamini utaona utukufu wake.
If you believe you will see the glory of God.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory be to God.
Kwa 12 tunaona wanampaka mafuta.
And chapter 12 you can see Jesus was
wanampaka mafuta.
They want to bring oil to him.
Wanafunzi wa moja wakakasirika.
And some disciple was angry with that.
Ile mafuta ya bei.
Why to spend all that oil?
Yesu alibambia hii mafuta hii.
And Jesus told
chenyewe mwanamke anafanya.
The one this woman has done.
Kitahubiriwa kwenye injili
kitafika. It will be spoken all over the world.
Sasa mwenyewe alikasirika sana alikuwa Yuda kwa sababu alikuwa mwizi.
See, Judah was the one who was angry because he was a thief. He was a thief.
Lakini wakamimina mafuta juu ya Yesu.
But Jesus, that woman put the oil and put to the body of Jesus.
Kwa 13 tunaona Yesu anashuka anaosha miguu ya wanafunzi wake.
And in chapter 13 you can see Jesus going to wash the feet for his disciples.
Hiyo yote ilikuwa ni kutimiza mapenzi ya Mungu.
All that it was to accomplish the will of God.
Akasema anayetaka kuwa mkubwa ashuke kwanza akuwe mtumishi wa wenzake.
And he said whoever want to be great first he was to lower himself to be as a small children.
14, 15, 16, and 17.
And chapter 11 chapter 14, 15, 16, 17.
Yesu anawapatia mafundisho muhimu ya imani.
Jesus giving him the teaching for faith.
Mafundisho ambayo yataondoa kufadhaika na kukata tumaini na woga na mashaka.
The teaching that will remove the deception and those to be like disappointed.
Akawaambia kwamba hawaachi kama mayatima lakini Roho Mtakatifu atakuja.
He saying that is not going to abandon them like people who are orphans.
Lakini Roho Mtakatifu atakuja.
But the Holy Spirit will come.
18 na 19.
And 18 and 19.
Yesu anakamata, anateswa, anauawa, anakufa na anazikwa.
Jesus is going to be crucified, to be killed, and he's going to be buried,
Haikukua mambo rahisi.
And it was not easy.
Kwa sababu wakati mmoja Yesu alisema ikiwezekana kikombe hiki kinipitie.
And once he said it's possible, let this cup go away.
Lakini isiwe mapenzi yangu.
But not my will.
Mapenzi yako yatimie.
But your will be done.
Akapita katika kile kikombe.
And he went through that cup.
Yesu akafa.
And Jesus died.
Kwa sura ya 20.
And verse 20.
Yesu akafufuka.
And Jesus is resurrected.
Akafufuka yu hai.
And he was resurrected his life.
Akafufuka na uweza wote.
And with all the power.
Akaambia wanafunzi wake.
And he told his disciples.
Niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dhahari.
I am with you until the end.
Nimepewa mamlaka yote, yote.
I have been given all the authority.
Yote maana yake ni yote.
And everything means everything.
Kama Yesu alipewa mamlaka yote.
If Jesus was given all the authority.
Maana yake shetani iko na zero.
It means Satan has nothing, he has zero power.
Kwa sababu Yesu amepewa mamlaka yote.
Because Jesus has been given all the powers.
Kwa sura ya 21.
And 21st.
Njoo kwenye tunakwenda kuzungumuza kwa muda kidogo tulionao.
That's why we are going to talk the small things that I have.
Akajidhihirisha upya kwa wanafunzi wake.
And Jesus is going to manifest to his disciples.
Walikuwa walienda kuroa.
They went to fish.
Petero alisema mimi naenda kuroa nao na wengine wakasema tutakufuata.
Peter said I'm going to fish and all others followed him.
Biblia inasema kwamba walimaliza usiku wote hawakupata kitu.
The Bible says that they spent all night and they got nothing.
Asubuhi wakageuza wakageuza chombo chao pamoja na nyavu zao kujielekeza pwani kurudi nyumbani hakuna kitu.
And the morning they was gathering their belongings, they net the boat and they were heading home.
Lakini Biblia inasema kwamba.
But the Bible said.
Asubuhi na mapema.
In early in the morning.
Sikiliza nikuambie ndugu.
Listen to me my brother.
Hata ukisoma katika kitabu cha Mwanzo.
Even if you read in the Genesis.
Neno la Mungu linasemaka kwamba. Usiku ukaja, baadaye ukakucha.
The Bible said that the night passed and then the morning came.
Usiku njoo na kuyaka kwanza.
The night come first.
Lakini unakuchaka.
Then it come the morning.
Haizuru usiku ule unaoupitia maishani.
It doesn't mean any time you are going through.
Utakucha tu.
It will come the morning.
Kama unasimama katika mapenzi ya
Mungu. If you stand in the will of God.
Ulipokucha Yesu akasimama pwani.
In the morning Jesus was on the shore.
Lakini wanafunzi wake hawakumjua.
But his disciples didn't recognize him.
Akawaita akawaambia je wanangu.
And he called my children.
Umepata samaki?
Did you get anything?
Wakasema kweli.
They said sure.
Akasema hatukupata kitu.
We didn't get anything.
Akawaambia.
And he told them.
Mtupe nyavu zenu kume.
Cast your net at the right side.
Kwa kawaida.
Usually.
Kwa mtu mvuvi.
For the fisherman.
Mchana hawangeliweza kupata kitu.
In the daytime they can't get anything.
Lakini neno lililotoka kinywani mwa Yesu.
But the word which came from the mouth of
akasema,
the Lord.
Mutupe nyavu zenu kuume.
Cast your net at the right side.
Walitii lile neno.
And they obeyed the word.
Na neno lilikokota samaki.
And the word brought the fish.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory to Jesus.
Na Yesu aliwaambia kutumia kile walicho nacho.
And Jesus told them to use what they have.
Walikuwa na chombo?
They have the boat.
Walikuwa na nyavu?
They have the net.
Walichokuwa nakihitaji?
What they was needing?
Ni samaki tu.
No fish.
Sikiliza nikuambie.
Listen to me.
Hata leo asubuhi,
even this morning,
Mungu haje kukuambia kile ambacho hauna.
God can tell you something that you don't have.
Lakini anakuambia kutumia kile ulicho nacho.
He's going to use whatever you have.
Ili upate kile chenye hukua nacho.
To get something you don't have.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Wakatupa nyavu zao.
Then they cast the net.
Walipo tupa nyavu zao tu.
When they cast the net.
Asema wakujaribu kukokota.
When they tried to pull.
Asema samaki zilikuwa nyingi sana.
There were a lot of fish.
Yohana yule mwanafunzi ambaye Yesu alikuwa anampenda, ambaye alikuwa anampenda Yesu sana.
John, the disciple that was loved more by Jesus,
akasema ni Yesu.
He said it's Jesus.
Asema Petro alikuwa uchi.
They said that Peter was naked.
Aliposikia tu kwamba ni Yesu.
When he heard that it's Jesus,
akavala.
He took his clothes.
Sikiliza nikwambie.
Listen.
Kuna wengi ambao wako uchi.
There's so many people who are naked.
Kiroho.
Spiritually.
Wanahitaji wale ambao watamfunuliwa Yesu.
They need something to be they need to be revealed to see Jesus.
Ili wapate kuvaa tena.
So that they may clothe themselves.
Neno la Yesu lilitenda maajabu tangu zamani na hata sasa.
The word of God accomplished so many miracles before and now.
Bujumbura karibu ya kanisa letu kuna shule ya msingi.
Bujumbura Near our church there is elementary school.
École primaire.
Yeah.
Nani ya shule hiyo?
And within that school,
kuna watoto wengi kutoka kartie ya ambamo mna wa mizilima wengi sana.
There's so many children even from the Muslim background.
Wanasomea pale.
They are studying.
Kwa sababu ni shule ya Kikristo.
Because it is a Christian school.
Wanawafundisha nyimbo za Mungu.
They teach them the Christian song.
Wanawafundisha kuomba.
They teach them how to pray.
Alafu wale watoto wakirudia manyumbani kwao.
And those children, when they go back home,
kwenye hawataki kusikia hata Yesu.
Where they can't listen about Jesus.
Watakwenda kule nyimbo zilishawaingia moyoni.
They will go there while the song is already in their heart.
Wakiimba tu wakimtaja Yesu katika familia hizo.
If they speak only Jesus in their families.
Hakuna mhubiri mwenye anaingia kule.
They no preacher can go in their homes.
Lakini wale watoto tu.
But those children.
Wanataja Yesu katika nyumba zao.
They speak about Jesus in their homes.
Na mara wazazi wengi wanaanza kubadilika.
And even their parents start to be converted, to change.
Tuko na ushuhuda wa mafamilia mengi sana kutoka hapo katika wa mizilima ambao wako wanaokoka.
We have so many testimonies from those Muslims who are being converted.
Kutokea tu katika watoto wao ambao wanasoma kwenye shule letu.
And that from the children who are attending the school.
Biblia inasema kwamba Mungu alishimika nguvu zake katika vinywa vya watoto wachanga.
And they said that God has put his word in the mouth of the children.
Alishimika nguvu zake katika vinywa vya watoto wachanga.
He grounded his word in the mouth of the children.
Na kila alitajaye jina la Bwana
anaokoka. And anyone who calls the name of Jesus will be saved.
Wakati tuliingia pale tulipokelewa na wanaume pale walikuwa na vikaratasi.
When we came we welcomed with some brothers with these papers.
Na mimi nikakamata cha kwangu.
And even I took mine.
Nikaanza kukisoma.
I started reading.
Wakati nilisoma.
When I read.
Nikakuja kufika nafasi moja hivi.
And I come to one point.
Aseme tutamaliza kama ni kulipa kuhusu shule letu 1,360,000 vya vile.
He was saying that we are going to finish to pay the debt, the amount here. Can't there is 316,000. 316,000.
Wakati nilisoma pale nikasema
When I read there I was astonished.
Nikasema hii ni kuume kwenye Mungu anatuambia tutupe nyavu zetu.
He said that here is the place that we are told to cast our nets.
Kwenye nilikuwa nikatetemeka kabisa.
I was shaken.
Nikakumbuka makuu ambayo Mungu yuko anatenda kwenye shule letu Bujumbura.
And I remember the word the Lord is doing in our school.
Yesu aliwaambia mtupe.
Jesus told them to cast the net.
Huko vitu vya mtu anafanyia kunakuwa sawa unatupa.
There's something that you do like you are throwing something.
Unatupa.
You throw only.
Usahau utazamie kitu kutoka.
Sometimes you don't expect anything.
Lakini kama ni Yesu alisema tupa.
But if it's Jesus who said you to throw.
Maana yake anajua matokeo yake.
It means that he know what is the outcome.
Mungu hana deni.
God doesn't have any debt.
Alisema munijaribu muone kama sitatikisa na mbingu.
And he said test me if you are not going to see how I will shake the heaven.
Wakati mtoto wangu aligonjwa tulikuwa tunatayarisha.
When my son was sick we were preparing.
Ilikuwa kama mzigo kwetu.
It was like a very big load, very heavy to us.
Tukipata upesa kidogo tunaweka.
If we are going to get small money, we are going to keep.
Tukipata udogo tunaweka.
We receive small money, we keep.
Tukipata tunaweka.
We receive small money, we keep.
Siku moja tukaingia kanisani.
Now one day we go into church.
Wakasema mzigo mmoja kanisa linalo.
They say that there is one burden that the church has.
Moyoni mwangu kwenye nilikuwa nikatetemeka, kwenye bibi yangu alikuwa akatetemeka.
And in my heart, even the heart of my wife was shaken.
Tukasema hii ni kuume kwenye Mungu anatuonyesha tutupe nyavu zetu.
And we said that this is a place God is telling us to throw our nets.
Hivi wenyewe tulishaweka hawezi hata kulipa tike, hawatatupatia visa na hawatatunza mtoto.
As the small money that we have already gathered, that we said it can't pay the ticket, it can't pay the medical, it can't pay anything.
Tukasikilizana tukaikamata yote tukaitupa kuume kule kwa ile mzigo kanisa lilikuwa.
And we agreed with my wife and we took that money and we thrown at the place that we was told.
Ilikuwa kama kutupa.
It was like to throw, like only to cast something.
Tukabakia mikono yetu hivi.
And we stayed without anything.
Mungu anayesikia maombi.
But the God who hears the prayer.
Mungu asiyesema bongo.
God who doesn't lie.
akaanza kutikisa watu huko.
And he started touching people, shaking people.
Hata viongozi wa moja wa inchi.
Even the leaders of the country.
Kusema tupate visa.
To get visa.
Nilisikia kwamba ni mkubwa mmoja mwenyewe aliandikia kama ambassador ya Nairobi kusema mpatie wale watu visa wakuje kutumzisha.
There was one leader who wrote to another person to see.
Aliandikia ambassador.
He wrote to the embassy. He tell them, give those people the visa.
Mungu akawatikisa wengi, ninyi na wengine, kutulipia nauli.
God touched so many people, including you. That's why we are here.
Zetu tulikuwa tulizitupa.
Ours, we have already throw them.
Katika mzigo ambao kanisa lilikuwa nalo.
In the burden that had the church.
Chenye hatungeliweza kujifanyia.
The things that we could it not done.
Mungu akakifanya.
God did.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hapa ni kuume kabisa. Nilisoma sijui sababu
gani. Here is a right side.
Niliona ni kuume pale.
And I saw that it's the right side.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory to Jesus.
Neno la Mungu alisemake bongo.
The word of God doesn't speak lies.
Kama anasema tupa kuume.
If he said to throw at the right side.
Anajua kile kitakachofuata.
He knows what will come out.
Unaweza kuangalia shule lenu hili hapa.
You can see your school here.
Watoto wanatoka huko na huko.
People are coming from many places.
Labda wewe hauna hata mtoto pale.
Maybe you don't have any child there.
Lakini una ile mzigo ya kupenda Yesu aendelee kuzungumza.
But you have that burden, you want the word of God to go.
Katoto kanakuja pale.
The child come.
Kanasoma pale.
He's going to study.
Punde kidogo.
For a moment.
Mungu anakuja kupitia kale katoto.
God is going to use that child.
Wengi wanaokoka.
And many people will be saved.
Mnajua nyie wote habari za yule pastor wa Korea Kusini anaitwa Yong Cho.
And you know, all of you know about that pastor from Korea, Yong Cho.
Ni pastor ambaye ana kanisa kubwa duniani leo.
He is a man who has a very, very big church in the world.
Kabla hajaokoka alikuwa mgonjwa kwenye hospitali wa kifua kikuu, tuberculosis.
Before he was saved, he was sick. He was having a tuberculosis.
Akiwa hospitalini waganga walikuwa wanimwambia nabakia ni miezi mbili tu Yong Cho ukufe.
And the doctor was saying to him, it's only for 2 days.
Miezi miwili.
2 months and he will die.
Kwa sababu walikuwa wanapima wanaona kabisa mafafa ilishaisha.
Because they could see in his chest and see that there is nothing, no hope.
Akaja msichana mmoja pale hospitalini.
And came a very small young lady,
alikuwa
young girl.
Alikuwa anaangalia wagonjwa.
He was visiting the sick people.
Akamwangalia Yong Cho kabisa vile anagonda alishakauka pale tuberculosis inamwea mbali.
And she saw Yong Cho, he was already tired.
Akaanza kuzungumza naye unamjua Yesu.
And she started talking to him, you know about Jesus?
Akamwangalia.
And Yong Cho saw the lady.
Sema Peter, zungumza na wengine.
And he said, you go and talk to others.
Lakini alikuwa na agano jipya yule msichana.
But that lady has a New Testament Bible.
Huu unasoma kitabu hiki kitakusaidia.
And he gave to Yong Cho be reading this New Testament.
Yong Cho kaipokea tu juu kusema amtoke mbele.
Yong Cho took the New Testament book and he put so that the lady can go to other people.
Alafu sasa alienda akakamata kale kitabu.
But when he took the New Testament, it started reading.
Akasoma katika Injili ya Mathayo.
And he read in the Gospel
fulani alimzala fulani.
For John,
fulani alimzala fulani.
That person gave birth to that person.
Fulani alimzala fulani.
That person.
Fulani alimzala fulani.
That person.
Fulani alimzala
fulani. That person.
Akamata kale kitabu akakitupa chini ya kitanda pale.
And he took the Bible and threw it.
Lakini kama mtu yuko mgonjwa hakuna mwenye hawezi kukosa kuja kumshimanga. Sasa maana yake mimi sio mwenye ni nizala.
You know when someone is sick, sometimes you say anything and say, but I don't have no relative, no one can come to see me.
Maana yake mimi si niko na wengine mimi bali ni nizala.
Also I have people who give birth to me.
Yule msichana alipokuja kesho.
The following day that a girl came.
Yong Cho akamwambia sasa wewe unaniletea kitabu ya wenyewe alizala na mimi si niko na mimi bali ni nizala.
And Yong Cho could talk to that lady, you brought a book for me and I read some people, the story of people who gave birth to that person, the person gave birth to other person. And also me, I had other people who gave birth to me.
Yule msichana hakukua na maneno mengi ya kusema.
That girl didn't have many things to speak.
Alishusha tu machozi akamwambia ungeliendelea kusoma.
And that girl was crying and said, you could only continue reading.
Ungelijua mapenzi ya Mungu.
And you can know the will of God.
Kwa maisha yako.
In your life.
Yong Cho alipoona ile machozi.
Yong Cho, when she saw that lady crying.
Akasema nipatie ile kitabu njoo ile nilikuwa nilitupa pale.
And he said, give me that book, I throw it there.
Usilie, nitaendelea kuisoma.
And don't cry, I will continue read the book.
Akasoma Yesu akazaliwa.
And they read that how Jesus was born.
Akasoma miujiza ikaanza kutendeka.
And he read how miracle was doing.
Akasoma Yesu akauawa.
And he saw how Jesus was killed.
Kwa sababu tu ya kule kuendelea kusoma maneno ya Mungu.
When he continued reading the word of God,
vimafafa yake ikaanza kurudia sawa sawa.
The chest started feeling better.
Akasoma Yesu akafufuka.
And he read that Jesus was resurrected.
Maisha yake yakabadilika.
And his life was changed.
Akamupa Yesu nafasi katika maisha yake.
And he gave Jesus his heart.
Akakuwa na uamuzi akisema nikitoka hapa.
And he said, if I'm going to come out from here,
nitakutumikia maisha yangu.
I will serve you all my life.
Sikiliza, ni msichana tu Mungu alitumia.
Listen, God used a small lady, a small girl,
kusema yongicho apone.
For youngster to be healed.
Na leo maelfu yako yanaokoka.
And today millions are being saved.
Nakwambia,
I'm telling you,
wewe ukikubali tu kutupa kuume,
if you believe to throw at the right side,
uwiite kutupa.
Call it to throw.
Kwa sababu akili zetu zinavipiganishaka sana.
Because our mind sometimes fight with those decisions.
Inakuonyesha tu kwamba ni kutupa.
Your mind will tell you like you are like throwing something.
Lakini,
but
Mungu anayejua mapenzi yake,
God who knows his will,
anafuataka neno lake.
He will follow his word.
Anakesha juu ya neno lake.
And he's going to stand to his word.
Alitimize kwa wote wanaoamini.
For that he can accomplish to whoever believes.
Siku moja katika familia yangu,
one day in my family,
tulikuwa Bukavu.
We were in Bukavu.
Ninafurahi kuleta ule ushuhuda na kijana wangu yuko pale, anajua vyote.
And I'm happy to bring this testimony because my son knows.
Mambo yalikuwa mazito Bukavu.
And it was heavy in Bukavu.
Vita ilikuwa inazunguka mji mzima.
The war was going on all around Bukavu.
Na familia nyingi zilikuwa na ukosefu wa ajabu kwa sababu ya kutokutoka kwenda kufanya kazi ambazo walikuwa wanafanya.
And more families were in need because there was no way to go out to look something.
Na mimi familia yangu pia ilikuwa katika ukosefu wa ajabu.
And even my family was in need. We missed many things.
Tukafikia kiwango cha kusema batoto si wote wanataka kulala bila hata kunywa chai.
And we are at the point we are saying to the children, we are not going to eat anything or to drink anything.
Alafu tulikuwa tunaikala msalo hivi.
And when we were in the sitting room,
hakuna kitu.
There nothing.
Tulikuwa tuna Biblia.
Even we was without Bible.
Nikamwambia mkwe basi tuombe mbele ya kwenda kulala.
No, they told us they come, we are going to pray before sleeping.
Wakakuja wakaikala msala.
And they came, they sit in the sitting room.
Nikasoma neno katika Zaburi.
And I read in the book of Psalm.
Aseme 24.
24.
Aseme dunia na vyote vinavyojaza ni mali ya Bwana.
And said that all the world and everything in it is for the Lord.
Sasa kwa sababu vyote ni vya Mungu.
And because everything is for the Lord.
Tunataka kulala njala lakini leo tu.
We are going to sleep without eating anything today only.
Lakini kesho,
but tomorrow
Mungu atajidhihirisha.
God is going to manifest his
himself. Nasema vile,
I was saying that
kwa sababu neno la Mungu,
because the word of God.
Lakini katika fikra zangu,
but in my mind
zilikuwa zinanizomea,
it was crying at me.
Zilikuwa zinakwambia yo utapata haya kesho.
It was telling me you will be ashamed tomorrow.
Alafu hapo Roho Mtakatifu nikasikia ananipatia ufunuo.
And at the same time the Holy Spirit revealed something.
Sasa tusiombe hapo msalo.
Don't pray here in the sitting room.
Kwa sababu hapa hakuna problem.
Because here there's no problem here.
Viti viko mameza iko vyote.
The chairs, the table.
Twende mwakale kashambre kile tunaweka kama chakula.
Let's go in that room where we used to store our food.
Kwa sababu njoo iko na problem.
That's where we have problem.
Tukaenda sie wote na madame na watoto mwakale kashambre.
All of us we went in that store room.
Kungelikuwa mtu mwingine angeweza niaseme tunapoteza akili.
If anyone could so us could say these people are crazy.
Lakini tulikuwa tunakanyaga juu ya neno ambalo Mungu ametupatia.
But you had the faith and you were speaking because of the will of God in the Bible.
Sasa tulitaka kuanza kuomba.
When we started, we are about to start.
Ndiye msiombe vile.
And he said, no, don't pray like that.
Hatutaomba, tutafanya command tu.
And said, we are not going to pray, but we are going to command, we are going to give a commandment.
Tukue sawa watu wenyewe unaingia mmagazoni unasema nipatie hiki nipatie hiki nipatie.
We are going to pray like someone who go in the store and you are saying give me that, give me that, give me that.
Tunataka kufanya command ya vile vile tunataka.
So we want to request the things that we want.
Kwa sababu dunia na vyote vinavyojaza ni mali ya Bwana.
Because the world and everything within is for the Lord.
Ninapenda watoto sana.
I like children.
Ndio maana niko nasema juu ya shule.
That's why I'm speaking about the school.
Watoto kama unapanda kitu ndani yao.
If you are going to plant anything in the children.
Huko sawa mimi napanda katika shamba yenyewe haiyazaa. Shamba yenyewe hamuingia kingine kitu.
It's like you are putting in the farm that has nothing.
Alafu watoto nikaona wanachangamuka mko mnaniangalia hivi na kale David alikuwa ndani alikuwa karibu na miaka 8 wakati.
And David was about 8 years old. All the city was looking at me.
Nikasema mwanzo kufanya command, hapana kufunga macho.
And I told them start giving the commandment.
Hapana kufunga macho.
Don't close your eyes.
Museme tunahitaji vitu
hivi. You say we want this and we want that.
Ukaanza mtoto.
And children they started.
Nakwambia nilikuwa nafanya vile vitu lakini fikra zangu zilikuwa zinanipiganisha.
And I'm telling you I was saying that but in my mind I was like confused.
Tukafanya command.
And we prayed, we gave.
Mtoto kama mwanzo karipita pembeni yangu kiko anasema baba tunahitaji na makuku hapa hapa. Mimi vile vitu vyetu wenyewe nataka.
And they one of my said we were saying we want even a chicken here, we want meat here.
Tukaenda kulala na morale yote.
And we went to sleep.
Sitasahau ile ushuhuda katika maisha yangu.
And I will never forget that testimony in my life.
Jamaa langu hatutasahau kamwe siku
hiyo. All my family will never forget that testimony.
Asubuhi na mapema ilikuwa 6
very early in the morning at 6.
Mimi nilikuwa ningali nalala.
I was still sleeping.
Kwa sababu usiku wote nilala niko macho nasema
kesho ndaenda. All night I didn't sleep. I was thinking in the morning.
Kesho nitafanya nini?
What I'm going to do in the morning?
Nikakuja kupata usingizi nataka kucha.
I came to sleep almost at the morning.
Nikasikia sawa nikakuwa sawa na kabusingizi niko nasikia sawa nyimbo.
And when I was about to sleep I was like I was hearing some songs.
Kumbe haiko ndoto mambo yametimilika.
But it was not a dream, things I was already accomplished.
Wanawake 12.
12 wives.
Sitasahau.
I will never forget that.
Walikuja na gari hii kamionete simple cabin.
They came with a car.
Ilikuwa inajaa vile vyote wetu tulikomande jana usiku.
It was full loaded with everything that we asked for yesterday.
Beko wanapakula beko wanatia mu nyumba.
And they are putting the bring in my house.
Sasa watoto wao hawakushangaa.
But see they was not astonished.
Hawakushangaa.
They didn't care about that.
Kamweka kakuya kakaona mimi siko pale sialamuka.
One saw that I was not around.
Akakufungula mlango na mkono.
That kid came, he did it open with the hand.
Alifungula na mguu.
He kicked the door with the.
Alipiga tu papa ngoro na lala.
Say, my daddy, you are still sleeping.
Vile vitu vilishafika vyote.
Those things we asked for, they are already here.
Na vitu gani?
And ask what for? What?
Vile vitu kwa tunafaa command.
So what we asked yesterday night.
Nikakosa unashangaa sana.
And I was ready. Amazed.
Sana nifika msalo.
And when I came in the sitting room.
Kuliko kufurahi pamoja nao.
Instead of enjoying with them,
kuliko kufurahi pamoja nao.
Yeah, instead of enjoying with them,
nikakutana mimi nianza kulia machozi.
And I found myself crying.
Nilikuwa nalia sababu gani?
I was crying. Why?
Nilikuwa
why was crying?
Wewe unikosesha usingizi.
I was telling to the Satan, because of you, I didn't sleep.
Kumbe Mungu alikuwa anishatuma neno lake.
Oh, the Lord has already sent His word.
Kwa sababu Mungu akituma neno lake.
Because when the Lord sent His word, He has accomplished the word.
Sisi tulianza pia wakatuambia wale wanawake hivi.
And those wives they told us.
Inakuwa miezi mbili.
It has been for 2 months.
Tuko tunatayarisha.
We are preparing.
Kuja kuandaa.
To come to see you.
Tuliona vita inaendelea.
And we saw that the war is going on.
Hatuyaeneza vile tulitayarisha kufanya.
And we have already not gathered what we are supposed to bring.
Acha tuende kwanza na hivi.
And we said let us first go with this.
Basi tutaendelea kama vita vinasimama.
And when the war will come down we will go on.
Nikamwambia msikie mzuri.
And I told them listen.
Acha mtoto mmoja awahadisie gisi mambo yalikuwa vuchana.
Let one of my kids going to tell you one story.
Akasimama akabaonyesha kwenye tulikuwa tunafanya command.
And one kid stood and started showing where we are praying, where we are giving the command.
Na namna gani Mungu amewatumia kutimiza jibu.
And how the Lord have used them to bring the stuff.
Huyo Mungu ndiye ametutuma neno lake siku ya leo.
That God sent us with his word today.
Nilipigana sana na neno ili kusema niliseme katika kanisa hili.
I fought within myself so that I may speak this word.
Tunajua na tunavisikia.
We know and we hear and we see.
Kama wahubiri wengi kutoka Africa.
That so many preachers from Africa.
Wakifika wanasema kuhusu pesa.
When they come here they speak about money.
Watu wanafikia kwamba wanabarikiwa kuombaomba.
People they think that they came here to beg for money.
Wakaombaomba.
We are not beggars.
Na hatutaomba.
And we not beg.
Kuume kwenye Mungu alinionyesha.
The right side where the Lord showed me.
Ni somo lenu hapa.
Is this school here?
Na nyie njoo mliviandika hivi.
And you who wrote them.
Ninashukuru kwa sababu nyie mkuikala kwenu mnaikalaka wanaume pamoja na bibi na bibi yao.
I thank God for you because when you sit you people, you sit you and your wives.
Mnaweza kuwa na namna ya kuongea.
And you have your way how to discuss
how. Hakika hizi chache ambazo tunabaki nazo.
So this small minutes that we left. So many have already testified here. To follow this word, this word that God has put in our heart. You are going to use the net that you have. Don't use the things that you don't have. Use the net that God has given you. And God has already showed us the right side we are going to cast our net. If you are going to believe the word of God, you will see the glory of God. The word of God doesn't say lies. When I was there, I had the testimony that our God never lies. And he will never lie. Whenever he speaks, he will accomplish what he said. And he is here today. As the way he revealed himself on the time of Peter, he is the same. If you believe to throw at the right, the people who are naked like Peter will close themselves. John's people who didn't recognize Jesus, we recognize them. And many families are going to be saved through the children who will come to this school.
We are
going to pray.
Lakini tutaombea kwanza wote ambao wanatumika kwenye shule lile.
First we are going to pray for those who are working to that school.
Ili Mungu awatumie kuwa kama mianga mbele ya wale watoto.
So that God can use those people to be like light before those children.
Wale watoto wamuone Yesu ndani yao.
So that those children can see Jesus in those workers.
Ili waende wabadilishe familia zao.
So that they may go out to change their families.
Na wengi wapate kuokoka.
And many to be saved.
Tukishawaombea hao.
And after praying for them.
Tutamaliza kwa kuombea ile nyavu yako ambayo unakwenda kutupa.
We are finishing to pray about your net, the net that you are going to throw.
Nijuacho tu ni kwamba.
What I know.
Ukimshika Mungu kwenye neno lake.
If you are going to catch God in his word, also you will see yourself.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory to Jesus.
Acha niwasi wale wote wenye wanatumika kwenye shule ile, director na wengine ambao
wanatumika pamoja. I'm going to call upon all people, starting with the directors, teachers, to come forward.
Sisi tutaombea.
We are going to pray for them.
Na baadaye tutaombea nyavu zao.
And then we are going to pray for the net.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory to Jesus.
Karibu.
You are welcome.
Na kama kuna mtoto pia ambaye anasoma pale kwenye shule lile? Lakini mwenye anaweza kuwa iko hapa sai. Au acha walimu waje tu.
The teachers and the workers, volunteers.
Mungu alituonyesha kuume.
And God showed us the right side.
School board?
Yeah.
Yeyote ambaye ana kazi kwenye shule lile. Hallelujah.
Amen.
Wakati wanasimama hapa, acha ni wasina nyinyi wote msimame.
While they are standing here, let me request all of you to stand up also there.
Tunakwenda kumwambia Mungu umetuonyesha kwamba kuume kwetu leo ni pale.
We are going to tell God that you showed us that our right side is there.
Na hawa ni wamoja ambao wanaturepresente sisi wote pale.
And these people are the representative.
Na ndio maana tunahitaji kujidhihirisha katika maisha yao.
That's why I'm asking God to reveal himself in your lives.
Tunajua Vancouver kuna mashule mengi.
And we know that in Vancouver there are so many schools.
Lakini tunahitaji shule letu pale.
And we want our school, this school,
watoto wetu,
our children,
wakuletee utukufu,
to bring glory to you.
Na wengi wapate kuokoka.
And so many can be saved.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Glory to Jesus.
Na hali ulipo tu nyosha mkono wako.
And wherever you are, stretch your hand.
Na tunakwenda kuwaombea hao.
We are going to pray for them.
Oh, gloria pred bishas.
Hallelujah.
Rinde de kereria ladre prese sibibiando. Baba, neno lako alikuyake bure. Neno lako halikuyake bure.
Always your word doesn't come empty.
Lakini lina shabaha.
When it comes, they have a purpose.
Umetuonyesha kuume siku ya leo.
You showed us the right side today.
Mahali ambapo tunakwenda kutupa nyavu zetu.
Wherever we are going to cast our net.
Na tunajua ndugu hawa umekwisha kuwaita na kuwapatia huduma ile.
And we know all these brothers and sisters, you have already given them the work.
Na ndio maana tunaweka mikononi mwako.
And that's why we bring them in your hand.
Roho Mutakatifu.
Oh, Holy Spirit.
Karibu katika maisha yao.
We welcome you in their lives.
Ulisema hatuwezi chochote bila wewe.
He says that we can do nothing without you.
Karibu Roho Mutakatifu.
We welcome you, Holy Spirit.
Kumbatia hao wa baba na hao wa mama.
To give this.
Kumbatia hao wa baba na hao wa mama.
But we want you, O Lord, to take these people here.
Uwakumbatia.
To embrace them.
Wakumbatie Roho Mutakatifu.
Embrace them, Holy Spirit.
Kisha ujitukuze katika maisha yao.
And then glorify yourself in their lives.
Wakati wote wanaposimama kwenye shule lile.
Whenever they stand up in that school.
Wadhihirishe utukufu wako.
So that your glory may be seen.
Wasemapo wala wasiposema.
When they speak or when they don't speak.
Utukufu wako uendelee kudhihirika.
Your glory to be seen, to be manifested in that school.
Acha watoto wale wakuone wewe mzima ndani yao.
We want all the children to see, to have life, all of them.
Na uwe jibu kwa kila hitaji la mmoja wao.
And so that you may be the answer to all their requests.
Asante Yesu kwa sababu ndiye umeanza kazi ile.
Thank you Jesus because you are the author of that job.
Na wewe ndiye utaikamilisha.
And you are going to finish.
Tunakiri furaha.
And we confess joy.
Furaha ya uzima.
Joy of life.
Katika watumishi wako hao.
In all the workers.
Ili jamaa ambazo zinatembea katika masumbufu, katika uzuni, katika kuchanganyikiwa.
So that all the families that are disappointed with, afflicted with problems.
Jamaa ambazo zinatembea katika kuto kukujua.
The family that doesn't know you, Jesus.
Mara tu watoto wao watakapo kuona, wakuzihirisha katika familia.
While the children will see, will have you, Jesus, they may represent you, O Lord, in their families.
Tunashimika bendera yako kwenye shule lile.
And you are going now to plant, O Lord, you in that school.
Ili bendera yako ipepe mwaka kwa mwaka.
So that, O Lord, yourself will fly all the days in that school.
Katika jina la Yesu Kristo.
In Jesus' name.
Amen.
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 Amen. Amen.
Bwana wabariki sana.
God bless you.
Munaweza kusimama tu na kugeuka kuangalia kule.
We can turn the other side.
Tunakwenda kuombea nyavu zako.
Now we're going to pray for the net.
Saa zetu zimekwisha.
Our time is up now.
Lakini hatutakwenda bila kutupa nyavu.
Right, we are not going before throwing our nets.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Sijui nyavu zetu tutazitupa aje.
And I don't know how we are going to cut our nets.
Lakini kuna namna ambayo Mungu amenionyesha
tofauti. But there is a one way that the Lord have showed me.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Praise be to God.
Nitawapa kwanza dakika moja mzungumuze mume na mke, kama uko pekee wewe, piga moyo wako kondo, sema ni nyavu gani nataka kutupa.
I'm going to give you 1 minute. If you are here with your wife, talk to each other. If you
nyavu gani zenye tutatupa.
And ask what kind of net I'm going to throw.
Kwa sababu tunahitaji samaki.
Because we need fish.
Mzungumuze basi dakika
moja. You talk to each other what kind of net you're going to throw.
Because we need fish. Ata uwe nani.
If you even you are by yourself, you try to remind yourself, ask yourself, what kind of net I'm going to throw.
Ko pastor moja alikuwa alijidanganya.
The one pastor who cheated himself.
Aseme mie Mungu aliniita.
That me, I was called by God.
Na mie, na vyangu, sie wote tuko mukitunga.
And me, my wife and all children, we are in the basket.
Basi mimi sina wakati wa kutoa.
But I don't have time to give.
Aliteswa na madeni.
But he has so many debt.
Siku moja tukakutana naye.
And one day I met with him.
Nikamshuhudia nikamwambia na mimi niko pastor kama wewe.
And I testified to him that I'm a pastor like you.
Lakini Mungu ananitumia kwa kutoa pia.
But the Lord used me also to give.
Na ndio maana ninaona maajabu katika maisha.
And that's why I can see miracle in my life.
Alipokubali tu kubifanya.
When he accepted to do that.
Maisha yake yalibadilika.
His life was changed.
Anaishi Rwanda ninamjua.
He's living in Rwanda now.
Sasa hakuna mwenye hana nyavu zake.
And I know that no one doesn't have a net.
Na usizarau nyavu yako.
And don't neglect your net.
Kwa sababu hata ndoana inataka lusamaki.
Because every the small things you know when you are fishing can bring a fish.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen. Glory be to God.
Nafikiri mmeshazungumza.
And I hope you have already talked to each other.
Na mimi sina mke wangu haiko hapa.
And I'm here alone, my wife knows she's not here.
Lakini niko pamoja na kijana wangu.
But I'm here with my son.
Ani aje hapa na yetu zungumze kaloko.
I want to call him, we're going to talk with him.
Kama uko hapa uko kijana unataka kuzungumza na papa juu ya hiyo nyavu, wende.
If you are here, your father, mother are here, you can talk to them.
kama uko peke ufikiri nyavu zenyu nataka kutupa kwa hiyo shule.
If you are by yourself, you think what kind of net you're going to throw.
Sema mimi somo yake pale sina mtoto pale.
Don't say that I don't have any kids at that school.
Unataka lakini kupata samaki, unataka watu waokoke.
But you need, you want people to be saved.
Asema walipata samaki za mkubwa tu. Hapo walipata samaki za mkubwa.
And here they got the big fish.
Sasa kama ulisha zihirisha nyavu zako,
if you are already prepared your net,
tafuta tu karatasi kadogo, karatasi kadogo tu hivi,
look a small piece of paper,
karatasi kidogo kwa sababu neno la Mungu huko sali na shitulaka watu na hawakubitayarisha.
I said that sometimes the word of God can surprise you, you don't prepare yourself.
Kali karatasi taandika jina lako,
and that small piece of paper you are going to write your name.
Na hiyo nyavu yenye unataka kutupa.
And the net that you want to throw.
Alafu wale wenyewe wanavishughulikia, wale wenyewe wanaangalia wale ile committee yenyewe walitoonyesha hapa.
Is that committee that there for that purpose?
Watakuja kukamata bule makaratasi bote.
They will come and they will collect those papers.
Na kisha watakuja kupana ushuhuda tusikie nyavu zenye tulipata.
And then they will come to announce later the miracles that the Lord will do.
Fanya basi haraka, kama una karatasi omba na mwenye kukaribia.
Quickly, if you don't have any paper, please ask your neighbor to have a small paper, write your name and the net, what kind of net you are going to throw.
Fanya haraka. Hallelujah.
Hallelujah.
Huko sasa watu wanaonaka shifri ya kabambi hivi wanasema hii yote sema tafsiri.
Yeah, sometimes when people can hear about this kind of amount and people they say, oh, all this amount.
Lakini niliangalia nikaona haiko ya mingi sana.
But when I saw, I look at it, it's not too big that way.
Watu 100 tu.
100 people.
Wakitupa nyavu ya 3,600.
This is, they can throw a net of 3,060.
Tayari ile mzigo inatoka kwa ile masomo.
All the burden will be left.
Tayarisha nyavu zako.
Prepare your net.
Ukimaliza usimame tuombe nyavu zako. Kisha sijue,
if you are ready, stand up. We are going to pray.
Ule makaratasi kwa wataweka wapi?
And I don't know where we are going to put those small papers. We have a basket here.
Kama kuna kitunga, naona kitunga kimoja pale, sijui kile.
Please, can you bring the basket, that box there?
Ile ya blue.
The blue one. Yeah, that one.
Tia tosha kwanza vile vingine juu haviko nyavu. Ah.
Oh, there's another one here. Yeah.
Just to clarify, and by the way, Ken Baines came to me this morning as an usher and said, are we taking an offering? I said, no, it's not Mission Sunday. And here you are taking an offering. But someone just asked a question, just to clarify, are we asking the amount that we're praying for God to send through us? Or is this like the loaves and fish? Lord, it may not be here today, but this is what I have to give. It's that. So you're putting in a piece of paper that is saying, Lord, this is what my wife and I talked about, or this is what you just spoke to my heart. This is what I want to give. It's not enough. A dollar amount. It's not enough, but this is what I have to give. Take my loaves and fish and multiply it. Okay? Ushers, why don't you come and as Ruben leads.
he's saying that you can bring that the blue one. Maybe this is not good.
He
said this will be used for the regular offerings.
Yeah.
Yeah, but that one for the promise is something like that.
Ndio, hii watatumia kwa sadaka za kawaida. Unajua wageni wanataka vitu ya mpya mpya vyenye hawakuwa wanazoea.
Sometimes visitors bring things that you are not used to.
Lakini haiko mimi mwenyewe niliandika hiki karatasi.
But I'm not the one who wrote this paper.
You are the one,
but the Holy Spirit showed me that the right side is here. If it's money put inside, it's a promise, pledge put inside. But this is different from the regular offerings, you know, remember that. This is for the school only.
Hallelujah.
Yeah, even if it's a pledge, it's a promise, God will enable you to accomplish that.
If
you
are finished praying,
we are going to pray.
Tunakwenda kuomba Mungu kuhusu ile.
We are going to pray for that.
Sijue gharama ya mtu mmoja kuokoka tutaipatia nini katika nyavu hizi.
I don't know how we are going to measure, how we are going to estimate the burden for the salvation for one person.
Sijue idadi ya watu wenyewe unaweka mbele ya Mungu ambao unataka. Mungu unataka na mimi nikifika mbinguni kutane kwa nyavu zangu hizi watu fulani wameokoka.
I don't know for you for how much did you figure out that from the net you put inside, I want this amount, this number of people to be saved.
Tayarisha ile namba moyoni mwako, kwa sababu vitu ya Mungu inapaswa kuwa direct. Manake ikue kabisa kwa uhakika. Namba gani unahitaji kuona watu wakiokoka? Kama Mungu atatumia mtoto mmoja pale, kama atatumia mwalimu kusema watu waokoke, wewe tu kamata ile namba njoo tuiombe.
Put that number in your heart that I want this number of people to be saved through the net, through the things you put in today. We are going to pray for that.
Baba, katika jina la Yesu Kristo.
Our Father, in the name of Jesus.
Umetuma neno lako siku ya leo.
You sent your word today.
Na tunafanya hii kwa imani.
And we did this in faith.
Kwa sababu ni wewe umesema katika neno lako.
Because it's you who said in your word.
Umetuambia kwamba kuume kwetu siku ya leo ni kwenye shule lile.
And you said that your right it's in your school today.
Na ndio maana kupitia shule ile tunaamini maelfu wenye dhambi wanakwenda kuokoka.
And that's why through that school we believe that so many people will be saved.
Na tunajumulisha namba zote hizi ambazo ziko katika mawazo ya watu wako.
And we are summing up all the numbers today that it will be done.
Tunaitisha hizo familia zije kwa ukoo.
And we call upon all those families.
Tunaitisha hao wanaume watoke katika ile droga na mambo mengine waje kwa ukoo.
And we call all the drug addicted to come out from that addiction.
Tunaitisha wale ambao wamesumbuliwa na giza ya dhambi waje katika wokovu.
Call upon all these who are suffering with sins to come and to be saved.
Njia zako haziko kama njia zetu.
Your ways are not like the ways of the man.
Unajua kwamba njia moja wapo ambayo utapitia siku ya leo ni hii.
And you know that the only way that will be done is through this way today.
Na sisi tumefanya kwa kukutii.
And we did this, O Lord, to obey you.
Na tunaamini utatenda maajabu.
And we believe that you are going to accomplish
sifa zote zikurudilie siku ya leo.
And all the glory be back to you.
Bariki kanisa hili.
Bless this church.
Bariki mji wa Vancouver.
Bless Vancouver.
Bariki Canada yote.
Bless all Canada.
Sifa zote zikurudilie.
And all the glory be to you.
Milele na milele.
Now, forever and ever.
Katika jina la Yesu Kristo.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Bwana wabariki sana.
May God bless you.
Na tunamalizia hapo kwa sababu saa zetu zimekwenda.
And that's the end because the time is
lakini
gone.
Kama ulikuja leo haujampokea Yesu.
Amen. 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 Amen.
Bwana wabariki sana.
Be blessed.
Pastor Ruben, thank you very much. Pastor Ruben, thank you very much for your message today, encouragement from the book of John, and all the many, many miracles that God has done throughout His Word. His stories, He just told you the one story about His own family with commanding the food, but there's so many more stories of what God has done in their midst. Last night we read the story of Elijah when the widow's son was raised from the dead, and my son Daniel says, "Why doesn't that happen anymore?" I said, "Well, why don't you ask Mr. Kinyama that?" And he told him the story in December of a grandmother bringing a child that had just died to the front of the prayer meeting. And the youth pastor saying, "Well, God wants us to pray." And the church prayed for an hour, and the child stood up and went running to find his mother. Just amazing what God is doing. And it's a privilege to have you come and share with us your life and your stories. We're going to have a Sunday lunch now, and ushers, I would encourage you to add up our loaves and fish and come down to Sunday lunch and tell us how much loaves and fish we've given to the Lord. Next Sunday, Arnold Bennett is preaching. We're continuing with the Lord's Prayer, and his message will be around the next part of the Lord's Prayer. Give us today our daily bread, which is appropriate for the Sunday that we're going to actually bring our offerings for the school bonds. So just we'll see what God does, but let's this week take the Word of God that Reuben has given us, ask God to put His Word in our heart, and to see God move miraculously in our midst. Shall we stand? Father, we thank You that You are true. Lord, You are drawing us to seek You in a new way. And Father, we ask that during these next couple of weeks that You would draw our families closer and closer into Your presence. Lord, that You would provide for the school. And Father, when we come to the month of March, and we particularly set aside 40 days to seek You, would You draw our children in, our spouses in, our extended family in, and would You meet with us as families? Would You show us, Lord, where we can separate ourselves from the things that busy our life right now, and have 40 days of quiet before Your presence. Lord, would You help us to separate ourselves from those distractions of this world that are so temporary, and Lord, to give ourselves 40 days of eternal thinking in Your presence. Would You come and meet with us during this time? Would You guard over us, Lord, protect us by the name of Jesus? Protect our lives, Lord. Protect our property. Protect our children. Protect our school. Lord, let not the enemy, the liar, rob from us and steal from us. But Lord, would You continue to do this good work in our midst. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Have a great day.